Kumusumba pamona mashila kusangalala no kupo shanya kumusumba uwawamisha chine tukasamwa kwishile lechima na tukaya lintu imyolo nechalo fika lepuka tukamona amangeli na mapenga makali shampa parampara uyo haikila Kifu mutwa lelo lela Ala ulala ulala
AdventMusicPlus.com.